alo wa kuom kogelgo kam wʋsg n dog de poorẽ dũniyã pida ne neb tus ka tɛka sẽn ka sakd wẽnnaam ye wẽnnaam sibga dũniyã a noe bala ye n nong wẽnnaam wẽnnaam yeela noe yaa mam na n tʋma sak-kãsengã n sibg neba tɩ koom lim neba fãa tɩ b ki dẽn yĩnga maan koom koglg kãsenga a noe ne kambã maanda koglga a noe yeela neba yaa wẽnnaam saag n wate la ne ning fãa sẽn ka kẽ koom koglg pʋgẽ na n yũu koomã n ki la neba laada noe la saaga sẽn kolgensa a noe ne zakã rãmb kẽ koom koglgã pʋgẽ tɩ wẽnnaam ta n pak kulinga tɩ wĩnto yãgda ne panga.